kumodho na no e jok ana bedo e nut kere gin ma nudo atoro ne weiwei upiny e jok arumo ung'om piny chake cha ma rube kije ben nure gir meny piny nono e chang achoke kar ber urube kije ben nure gir meny piny kedo e dwai tiyo abere bero wi duwar mage ma umenye ng'o juok ber keter e ginyi pinye chang gin mange mango choi churo ne marario.